www.malawiartsupremacy.com.
MJ Fuse.
Art with a purpose.
Mission to mission, beta. Doing the own.
This is it.
KC Music. Oh my baby. Ndiwa mina ndinaona ndikufuna kale nao be mpaka natukale ndikulonjeza rusindidza kupanga katangale pori ndiyo ndinasanka kuti iyo kale wanga sindidza senta mawanga you my little desire I need the baby kodi zomwe ndimafuna kuti iyo kale wanga everyday kuti iyo kale wanga yeah. Ndiwa mina ndinaona ndima mwanga honey way ndiwa mina ndinaona ndikulonjeza rusindidza kuenda nyumba ndiwa mina ndinaona Tima manga, honey wendi wa mene ndinaona Ndugulo njiza rusini za kuenda njumba Iwa mene ndinaona Munti mamwaine, sindi za kuenda njumba Oh la 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 Ndiwa mene ndinaona, sindi za kuenda njumba Ndi kufuna kale na bodi, ndiwa ndi makunda Ndi kulonjiza dugewa, sindi za kuenda njumba Oh la Ndiwa mene ndinaona Tima manga Hani wende wa mene ndinaona Ndi kulonjeza rusindi za kuenda njumba Ndi wa mene ndinaona Tima manga Hani wende wa mene ndinaona Ndi kulonjeza rusindi za kuenda njumba Ndi kutuma ice ulindine usa ubi mpambu za kuka Kile usa kale ufo uka pepeke ulindine Everyday ndi kufuna kale na we Uwaleke ya misachi o mafuna andi lani ndi kufuna kale na podi ndi wendi na pizza usalole kutiwina Baby girl aku nyangalele kuhuti akutenge Ndi wa mene ndinaona Tima manga Honey wendi wa mene ndinaona Ndi kulonji za rusindi za kuenda njumba Ndi wa mene ndinaona Tima manga Honey wendi wa mene ndinaona Ndi kulonji za rusindi za kuenda njumba